mama uthando luthamalanga bangazukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, Anglina, do.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, Anglina, do.
Yabona mangitholi bonus. Ngifuna sizonethezeka. Ngifuna sambe siyophola. Zonke izinto ngizokuswayiphela. Dala imizwa yami yaqoma. Ingabe wena uzoyitanzela. Inhliziyo yami yakho liwuprobathi. Ukhade wona ndaba bazofeksa. Umuhle wena dala ngekho ufana nawe. Uwasala ngifuna ube isibanda mathe. Mangikuka mehla kongathi galaxy. Uwasala ngifuna uke ophila nawe.
Qala nokungibona ma, qala nokungibona ma. Uthando luthamalanga bangazukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, Anglina, do.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, Anglina, do.
Uqala intombi yazukutayizani. Kodwa inhliziyo eshwele zifuna ubumnami. Ngilamulele ntombeni yakho ngidlala ubushimane. Sengase ngikulandela umude phansi lomhlumane. Ibize yagoba mwene, ibize yagoba mwene. Akunentombi yadlala abafana. Sacela ikheli ngiyocela kumama. Nginika i-address ngiyocela kubaba wakho. Akunentombi yadlala abafana. Sacela ikheli ngiyocela kumama. Nginika i-address ngiyocela kubaba wakho.
Qala nokungibona ma, qala nokungibona ma. Uthando luthamalanga bangazukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, Anglina, do.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Fireworks, sine chemistry. Ngigcwele ngale energy. Uglow ngathi LED. Dali une remedy. Ngiyababona abanye. Personality yakhe kwenza kube easy. I ex yakho shall rest in peace. Dali wenzani kimi. Ngoba mina ngiyazilevile.
We don't know, no why.
Iti wenza nigi mi.
We don't know, no why.
Ama mina ngiyazile feeling.
We don't know, no why.
Dale, dale, dale.
Qala nokungibona ma, qala nokungibona ma. Uthando luthamalanga bangazukuthi ngenze njani.
Umlilo wasezaleni.